Biggie Money.
Switch.
Money.
It's the kids, baby.
My paparazzi simu zenu sipoke. Hakuna jipya nisho mwaga moje. Memisi kipi kwangu vinge vipote. Gigi msando ngumi kwa mjumbe schelewi. Instagram yake kiki nazo pia zake. Wali yomu awavumi masponsa nao pia wake. Mindo kombe mno shindana kwenye ligi. Nite mama Myra aka Gigi.
Miaka mugu hamtoweza hili rumba. Najamini nina nyota ya mavumba. Hata upige nderemi kwangu tadunda.
Sishi nani na watoto walo chunda.
Wape kiki wape watetemeshe kidogo. Wape kiki wachangamshe ubongo. Wape watetemeshe kidogo. Wape kiki wachangamshe ubongo.
Gigi ni kiki.
Na wasumbua mtani. Wanataka pima mizani. Uzito wa mambo kichwani. Washapotea kwa ramani. Dio kifoni na dala. Ila waulize tukenda kulala. Na miliki mchezo tawala. Bifu na mimi utaoneka na fara.
Ni wawe, ngejisha uwe. Bana peta wakijikweza nikisanue. Miaka mugu hamtoweza hili rumba. Najamini nina nyota ya mavumba. Hata upige nderemi kwangu tadunda.
Sishi nani na watoto walo chunda.
Wape kiki wape watetemeshe kidogo. Wape kiki wachangamshe ubongo. Wape watetemeshe kidogo. Wape kiki wachangamshe ubongo.
Gigi ni kiki.
It's the kids, baby.
Bosh,